Let's go. I'm gonna take it there.
Sasala, Tomu, no tuya, so come, mama. Oh, Buena, but to Yena, to Gulungu, look, and know, as you make Sasala, Tomu, no tuya, so come, mama. Oh, Buena, but to Yena, Toba, to pay to my dear, Tinkalara.
Ngobuyena
Akekho omunye umuntu ozokutshela ngekusasa lakho. UNkulunkulu kuphela. And your hard work. Sebenza kanzima. Into ezalo impumelelo. Abanomona ubayekele.
Focus on your dream, focus on your life, focus on changing a situation there at home for your family.
Ngitunkulunkulu phelo waziyo ngekusasala. Tomunyo tuya zuqamba ma ngobuyena. Ngobuyena. Tunkulunkulu phelo waziyo ngekusasala. Tomunyo tuya zuqamba ma ngobuyena. Ngobuyena.
Ujalo nje. Ujalo. Let's go.